amazima mukama mulungi talemererwa mbera mwano kunsi era tumusabe na luno olunaku alulungamye amazima mukama mulungi talemererwa mbera mwano kunsi era tumusabe na luno olunaku alulungamye tusaba tukole byoyagala tuleme kuduma na byansi mukama kulwalero lwazalidde omwana eyanunula amawangako tuyimbe mu maloboozi agekuwo mu bifuka ebikutenda mukama era tukusaba n'omwakomuja kubigwa mirembe tusaba tukole byoyagala tuleme kuduma na byansi mukama kulwalero lwazalidde omwana eyanunula amawangako tuyimbe mu maloboozi agekuwo mu bifuka ebikutenda mukama era tukusaba n'omwakomuja kubigwa mirembe kwali bwe buti yesu kristo ali ku nsi atandise okufuga era bwe buti yaliko omuwere kuba lwe yazaalibwa omwana najjakula mbwavu tebamanya nti gwe tulisinza agulumizibwa alin'amaanyi kuba yawangula tusituka tujaguza tusinze lero azaaliddwa omwana wakisa yeewaayo okulumwa atufiirire tusaba tukole byoyagala tuleme kuduma na byansi mukama kulwalero lwazaaliddwa omwana eyanunula amawangako tuyimbe mu maloboozi agekuwo mu bifuka ebikutenda mukama era tukusaba n'omwakomuja kubigwa mirembe tusaba tukole byoyagala tuleme kuduma na byansi mukama kulwalero lwazaaliddwa omwana eyanunula amawangako tuyimbe mu maloboozi agekuwo mu bifuka ebikutenda mukama era tukusaba n'omwakomuja kubigwa mirembe wano munsi weru tuli kubanga watuma omwana wotununulibwe kyokka bajjajjaffe bamutikka engule n'emisumaali negimutungibwa saba mukama kulwange tununulibwe ekirungi kyalinasonyiwa tusse mu mbeera etusobozesa okufuna obuwanguzi amazima mukama mulungi talemererwa mbeera wano ku nsi era tumusabe na luno olunaku alulungamye tusaba tukole byoyagala tuleme kuduma na byansi mukama kulwalero lwazaaliddwa omwana eyanunula amawangako tuyimbe mu maloboozi agekuwo mu bifuka ebikutenda mukama era tukusaba n'omwakomuja kubigwa mirembe tusaba tukole byoyagala tuleme kuduma na byansi mukama kulwalero lwazaaliddwa omwana eyanunula amawangako tuyimbe mu maloboozi agekuwo mu bifuka ebikutenda mukama era tukusaba n'omwakomuja kubigwa mirembe bakigaana bwe tusanyukako leero kuba omwana we luno lwazaalwa naye kyatakkiriza lyefujjo omuvamu kuzikirira ekikungula mu malala manya ntigo n'emize emiby'omuliro mwe kufa kale n'otugendereleleyo tusigale mirembe twenenye tetumusuula mukama tumusabe mu mazima tetukoowa teri mu bantu bekwata yagala bambi afaayo twenenye tetumusuula mukama tumusabe mu mazima tetukoowa teri mu bantu bekwata yagala bambi afaayo kwa mirembe era tukusaba no mwako moja ube kwa mirembe.